Isithombe sesikhombisa. UJesu uphezu kwamanzi. Johannes 6 verse 16 to 21, Matthew 14 verse 22 to 32. Ngokusheshe emva kokusuthisa abantu, wabakhulula. Wayeseya entabeni eyedwa ukuyokhuleka kuNkulunkulu. Abafundi bakhe bangena emkhunjini ukuwela ulwandle olukhulu. Kwase kumnyama, kwavuka isiphepho esimbi. UJesu weza kubo ehamba phezu kwamanzi. Bacabanga ukuthi uyisipoki. Bathuka kakhulu. Wathi kubo, "Yimina, ningesabi." Wangena emkhunjini ngokushesha, saphela isiphepho. Bangani, lokhu kuyasikhombisa ukuthi uJesu usebenza ngamandla kaNkulunkulu.